mutima gakusanze natomera ngakonge ngonjo bwongo kati oli wange oli amwo wange kansubize netulya ulabisenge kuba nakola bingi kitufu byali bingi nawe nokkiriza obeera wange gwe muntu wange ze muntu watera forever and ever sirikwabulira gwe muntu wange ze muntu watera forever and ever milele na milele yeah buli lwemba nawe obulamu obufuula bujja okuyita malayika eyemikisa kwende kuteba kuzaala omubamala ndiwamukisa nyonze n'okufuna byatandika ng'ebyolusa kati tuli mu bazadde tukuba birayiro katulumya ab'ennuku ab'effu twakibanuku ne kisigale nga kibatukuta gwe walonda nze gwe muntu wange se muntu watera forever and ever sirikwabulira gwe muntu wange se muntu watera forever and ever milele na milele bakole batya bete tulitengana enendagano yaffe tujikwase katonda bamalayika nga bebajulira mu maaso ga katonda batuyimbiremu n'akayimba akasinga bonna gwe muntu wange nze muntu watera forever and ever sirikwabulira gwe muntu wange nze muntu watera forever and ever milele na milele yeah gwe muntu wange nze muntu watera forever and ever sirikwabulira gwe muntu wange nze muntu watera forever and ever milele na milele.
Keep it locked.